Decía eso, wow, venga. Yeah, yeah, yeah. A tu nobody. Tu nobody. A tu nobody.
Every day, kwetu sini whole day. We don't care how to calm a Monday. Kula bata siyo mpaka Friday. Tunakula bata yani Monday to Sunday. Hakuna mambo ni what's up my main. Tupo VIP, tuna pop champagne. Hatuna bili, tuna use money. Ukinyo na club kama tujiwane. Nikiwa na alcohol, nasahau pain. Tupo kati na my sister, tuna bang bang. Haha, wala sina stress. Najiamini poa, mfukoni nina cash cash. Yani, tuna jab jab na beat. Tuna clap clap, snap snap, midundo na beat. Wamejaja ma bitch, wamedata na mi. Nibonge wa kolabo, yani shut up my snitch.
Hatuna body.
Shorty, sini sex hot, success make it plot, baby. Haha, kitu kitam na mizuka ya steam. Chachu kichachuka menapata kitwa dim. Rapizona, Carizona, kila kona, wanani soma. Niggas, totos, mingi mingi zozi meshona. Fasa duaxi, smokers tunachoma. Iwe bitch ama club tunabang. Iwe yulo ama doras tunachange ama. Kwa mbali mtoto kali ana kichuguna. Shingoni kazungusha bonge la tatuna. Maniga wana data macho juju. Oya, 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 eh. Front bad killer, zima kwa stila. Shut up, killer.
Hatuna bari,
Bong Kalaba,
Bong Kalaba,
Bong Kalaba,
no water.